Omusawo w'ekitongole ky'ebyamakomera Luzira akakasizza kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnaggomolandi Christopher Okello Onyum alina obulwadde bwa Nnalubiri. Alipoota eno esomeddwa omulamuzi Alice Komuhangi ali mitambo gy'omusango guno oguvunaanibwa Okello Christopher Onyum ku bigambibwa nti yatirimbula abaana b'essomero lya Gaba Early Childhood Development Center bana balambirira. Oludda oluwabi musango guno lwaleese obujulizi nga bulaga nti nno bano be bannannyini nnyumba Christopher Okello Onyum kwazze ng'apangisa.
Angamba nti ye abaana abeeragaba nti naye obudde obusinga ebiseera ebisinga abadde tabeera mu Uganda abadde abeera Amerika. Ebyo twasobola okwogezaganyako n'omwami eyo nga tugenda kwerosi. So nimugamba nze avunaanyizibwa ku nnyumba ezo era nimugamba ndeese mupangisa wange okumwanjira kwerosi. Kyamaani n'amubuuza amannya ge, n'amubuulira amannya ge. Kyamaani nampa obuwandiike nti maze okumwanjira kwerosi. Angamba nti Mr. Okello yali aziza omusango mu kitundu ky'egaba.
Yakubuulira omusango gwennyini gwe yali aziza egaba.
Yangamba.
Yakugamba ki?
Yangamba nti yali ase abaana ku ssomero erimu egaba.